easy on it.
Zwap.com.
Usiku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usiku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chani pila kulibe iwe. It's been years since I lost you. But vive como nga Milo. Vilaba nanga Milo. Time was meant to heal me, but ya kangiwa. My memories ya nilisha na kamiwa.
You are the gift that life gave me.
And losing you is so heavy. Kuziba siniza kakuona po. Kuziba siniza kakukwira po again. Chibaba that I'll never see you, never feel you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chani pila kulibe iwe.
Chibaba
kulibe.
Chibaba
kulibe.
Kulibe.
Kulibe. My eyes are weeping. My heart is bleeding. Sometimes in my eyes I namba yako. Kapena unga yanke phone yako.
Are you there? Hello, hello. Are you there? Hello, hello.
Nipe mpako. Uni yanke koine.
Koze mutima. Wakange watu mvo. Nini mumutima. Kulibe you're my light.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chani pila kulibe iwe.
Zwap.com.